kumbula nami ngiyakhumbula osokhokha inkomo zobaba ziphelele alukho uthando lwamahhala.